haweenka ganacsatada ah ee ku sugan degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa kuwa la soo dareystay suuq laandhanka badeecooyinka ee degmada, taasoo ay ka banneeyeen ilaa iyo muddo fara badan, taasoo sababtay saameyntii soo gaartay dadkii degmada ku soo rogmaday sanadkii hore. Walow ay jiraan dad ka soo guuray dhaqaaqii yarida ka jirta suuqa Hawgees. Haddaba waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah haweenka degmada Bardaale, iyagoona ka hadlay waxyaabaha sababay suuqyarada iyo siday ugu harsan yihiin ganacsigooda, iyagoona ku baaqay in maamulka degmada uu ka shaqeeyo sidii loo horumarin lahaa guud ahaan ganacsiga degmada.
waa gobol sidii helaba sidii raashin isii kaare wili raashinka inka dambayo ko dalbada biisheen hilibka sheen baastada sheen walaaga sidan markeeda siido lankamay kaare ol hiringa ka intilmaamay qolka asiringa walaaga beesada ay ka jirtay kaare lankaas markii uma daa kor garantiis ma kahay mana ku gaado kor antaas ku kulumay eed wala hatta ku jaramee ade wala way wax adduunida sidiiba hor u socda lata wal una hatta bilaabani jiran oo in shagadeen horontii uu ka dareerna qadaan laakiin nasiib wanaag walaa colaadadan oo degmada iyo walaa AFT saas la alle jeema hina bilaan furfur cono waana in surunga jartii laakiin walaa ta jarama leh aka degmada Bardaale qof walba meel ka kalsoonyi ee aanada degmada Bardaale ee karaad weel dhadi sidiyana qofna bini aadanka roobta meel ka dhoshay in roog aanu fayle alxamdulillaah degmada Bardaale ilaahay ma kanaystay degmada aadanka kalsoona fikirkay ma ka jarnay in meel kalaana ka abuurada ha ganacsiga way waha sidii saasi toos ee ka dareera laakiin may waha may una hata in shagada anbadiyana dhanka anbadiyana ma eta xilliga daadkii dad badan oo may jiraan ee milinaare ee oo walaayir hoos u dhaca kooy iyo una hay dad ala mar jeere walba gamnayo ee antiyo eedan liidati ween er sadaan una hata ee daadadkii yaa er sadaan uma ay u tiyaani dhaliya ee dhiri kaliidi in bilaamay la qabo ama una hay bilaamay la qabnaba in galanta tiidiye in shagada ki ilbata waalidkan ay dhaliye oo hooyo ay dhiri kaliidi eedan aan ka mahsantaade alxamdulillaah hadafka kiigay hal siyaabi hayti in aan ku deer awlaadi aan ma daasana dhala in aan ka koriyo alxamdulillaah hadan meel faylay in marahayt in aan wal ku bara ini ana ii ala marje jiray in shagada ee ku samati biyaal khasiye go'aanadka ii hadafkay haayaan marka si faylayada hadafta tiidiye integana insha Allah wad bidilahi kariim waqtiga aan dhaw iyo rajeeyahay in aan bedelo ha degmada mayad anka gadamayna raashinka oo maba lagu marmaan ee raashinka bariiska ba ku socorto walwalba ka dhagda raashinka bini'aadanka ama miskeeda